Fresh Kings Entertainment.
CK Music from Mazda.com.
King Bits.
Give it to me.
Boss Frizza. Boss Bunker.
Make we belong. Ichipuropa. Apo penalty if I go chiduropa.
Run down.
Wanzinja bench ndatoba kuno ishpenda na pamwesh na wana kunu mana basuma push mpela 5 mune pelo ulikunsh
upone nzinga mwana felingila kune kama kama kanga na umfuati kuliba fomeka kutolu tuze shina ledi kale leto ungeka ukepu seku baka kwa bati ni tapo omeka
yeah kuni wana wa fiongo
mele shibani funga fiapoleka fiapoleka
na bati na murongo
baka kwa bati ni tapo omeka
yeah.
Shine chinsenena Zila patari pads webo waserela Ulu mkone nobike po kankama Mune wiba bize fuka na matayo mini Tuli vene wafila tupanga half moon Tava chesha paka wai Fueva na wife wai Rane mwine ni nchikala shaire tano kshaingi Shpenda wa mibiri wa manakora mama So if when it was done wena batila tifianzi Kuzi waikata paso Ishi mipashte mnobyo kutuwa
Zaiwe Kuti wanzinja bench Ndatoba kuno ishpenda na pamwesh Na wana kunu mana basuma push Mpela 5 mune pelo ulikunsh
Upone nzinga mwana felingila kune Kama kama kanga na umfuati kuliba fomeka Kutolu tuze shina ledi kale leto Ungeka ukepu seku baka kwa bati ni tapo omeka
Yeah, kuni wana wa fiongo
Mele shibani funga fiapoleka Fiapoleka
Na bati na murongo
Baka kwa bati ni tapo omeka
Kuno ishpenda na pamwesh Na wana kunu mana basuma push Mpela 5 mune pelo ulikunsh
Upone nzinga mwana felingila kune Kama kama kanga na umfuati kuliba fomeka Kutolu tuze shina ledi kale leto Ungeka ukepu seku baka kwa bati ni tapo omeka
Yeah, kuni wana wa fiongo
Mele shibani funga fiapoleka Fiapoleka
Na bati na murongo
Baka kwa bati ni tapo omeka
Mazda.com.